Ndizibulisele namhlanje igama elomfeli nelomvukeli wethu uYesu Kristu. Namhlanje sokufunda ngokukwakha, ngokuseka ubomi bethu phezu kwelitye elinguYesu Kristu. Ithayitile yemeseji yam namhlanje ithi yakha ubomi bakho phezu kolwalwa, yakha ubomi bakho phezu kolwalwa. Sobe sipha kuMateyu chapter 7 uverse ngu-24. Ifunda ngohlobo, wonke umntu osukuba ngoko eweva la mazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi, yona yeyakhelayo elolwalweni indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuloo ndlu, ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni. Nomntu wonke owevayo la mazwi am angawenzi wofanekiswa nendoda esisiyatha. Yehla yona yayakhelayo enhlabathini indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yabetha kulundlu, yawa saba sikhulu ke isiwo sayo. Apha iPalestine apha yindawo apho inamawa nentaba. Kodwa inamawa nentaba nje kuke kufike istorm okanye kufike imvula enkulu kwaye ikhukhulise izindlu ezo zibe zilapho phantsi apho kulola lo apho ecamkomlambo lowo. So nje singayipicturisha le ndawo njengenxube, ngoba inxuba inkulu kwaye xa ithe yagcwala yaphuphumala izophuphula amanzi ayo ecaleni, kwaye zonke izindlu eziphaya ecamkwayo zizokhukhulwa ngamanzi asuka kulo mlambo. So lo mlambo xa ekhukhumala wayegcwale ngamanzi akhawulezayo, ekhawulezela amanzi nje ayekududula yonke into ephakathi kwawo. Kodwa ke nje inamatye le ndawo yasePalestine, kwakhona amatye abantu bakhona babeyazi, babewagrumba qho okanye babehamba bayowathatha qho ukuze benze i-foundation, ukuze benze i-foundation. Siyaqonda ukuba izindlu zethu namhlanje zazingakhelwanga ku-foundation eqinileyo ngebadala zadilike, ngekudala zawa, kwaye nje ngekudala zawa nje ngoku zisamile nje kukuba zizakhelwa kwi-foundation e-right, zakhelwa kulwalwa olulungileyo. Namhlanje wonke umntu yakha, wonke umntu yakha, wakha ubomi bakhe, kwaye esakha ubomi bakhe nje wakha kwezi ndawo zimbini, wakha elulwalweni, omnye wakha esantini. Sinabantu ababini apha, omnye umntu njengoba senditshilo, omnye wakha kwilitye eliqinileyo, omnye ukha omnye ukha enhlabathini okanye emhlabeni nje okanye esandini. Sinabantu babini apha, omnye uwamamele amazwi kaYesu Kristu, uwamamele. Sinabantu abantu ababini, omnye uyawamamela, omnye kawumameli. Masiqale kulona wamamelayo. Uverse 24 uthi, wonke umntu osukuba ngoko eweva la mazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi, yona yayakhelayo elulwalweni indlu yayo. Funa uqala uthi wonke umntu osukuba ngoko eweva la mazwi am. Oqala uYesu Kristu uvula le chapter pha ku chapter 7 verse 1 uthi, musani ukugweba ukuze ningagwetywa. Uthi verse 7 ka chapter 7, celani nophiwa, funani nofumana, qongqozani novulelwa. Uverse 13, ngenani ngesango elimxinwa. Uverse 15, ke kaloku balumkeleni abaprofeti bobuxoki. Uverse 21, asingabo bonke bathi kumNkosi Nkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu. Uverse 24, so sifika uverse 24, unika iparable, unika umzekelo wabantu abaye bakha izindlu zabo. Uvula apha le chapter ngezilumkiso, ulumkisa abantu ngezinto ezininzi, kwaye uthi ukuba niwamamele amazwi am ngoko. La nto ithi ngoko ithi masibuyele sisijonge ukuba kube kusenziwa ntoni. UYesu Kristu uyabalumkisa abantu, emveni kokuba ebalumkisile uthi bana ukuba nizivile izilumkiso zam, kwaye nizivile nje izilumkiso zam, nihambe nokuzenza, ndonikufanekisa mna nendoda eyingqondi. Ndizokufanekisa mna nomntu othi one-masters ne-honors, oyingqondi kwinto athi ayenze, oyingqondi. So sayibona apha ukuba siwathathile amazwi kaYesu Kristu, ukuba siye sayifunda iBhayibhile, kulapho bulumko bufihlwe khona, kulapho izinto uThixo ebhalela abantwana bakhe zilapho. So sayibona ukuba uba siwathathile amazwi kaYesu Kristu, ilizwi lakhe, asilibalanga nje ukulanda ukuweva, kodwa sithini? Siwenze. So asukuba sifune, akufuneki sihlale nje siwave secaweni, sifike sive intshumayelo, even kuba sive intshumayelo sihambe sekhaya sokuphola sikufor sitye umngqusho. Hayi, loo nto ithi uba siwavile amazwi kaYesu Kristu siwenze. Siwenza njani? Siwasebenzise ezimpilweni zethu. Siwasebenzise ezimpilweni zethu, siyakwazi ke ukuhamba uyoxelela abanye abantu. Asikwazi uyoxelela ukufundisa into esingayenzanga thina, asikwazi ufundisa into kakuhle esingakayenzi. So okokuqala sibona apha umntu othe aweva amazwi kaYesu Kristu kwaye anganeli nje ukuweva kodwa wenze, wofanekisa nendoda endoni eyingqondi. Ingqondi ke ngumntu owazi i-information eninzi, esazi information eninzi nje ibalulekile kakhulu. So inkulu lento uYesu Kristu apha asixelela yona, uthi kubana uba niyifundile iBhayibhile nizoba nobulumko, ninobulumko nje nizokuba nakho ukuyiqonda into umbhali awayithetha ngayo, kwaye into umbhali awayithetha, kwaye uzofumana isityhilelo esininzi nje ufunda iBhayibhile. Every day xa ndifunda iBhayibhile yam kusasa ndifumana into entsha qho, ndifumana into entsha qho, ndifumana into entsha qho. So xa sifunda iBhayibhile kaYesu Kristu kwaye siyive ecaweni xa ishunyayelwa, sihambe soyenza, siyenzile, siphinde siyifunde kokhona, sofumanekisa noni? Sofumana information entsha phezu kwale information besinayo. Okokuqala, masiweve, siyowenza, sofanekiswa nendoda eyingqondi. Nendoda eyingqondi yona yayakhelayo elulwalweni indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kulondlu, ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni. Siyayazi ke ubana kuze umoya omkhulu ebobosini. Ibobosi ayiyo ndawo apho uthi mhlawumbi yindlu yakho ukuba awulakhanga kakuhle. Uba ibobosi ulifake nje awalirumbela iipali zayo, then elo bobosi uzothi xa kufika umoya lifike likhukhuleke. Kwaye noba ulakhe kakuhle kodwa uba kuze isikhukhula, kuba kuze iflood, then ela bobosi alinako ukuma. So siyayibona apho ukuba uYesu Kristu uzoba ipicture nje, ezoba ipicture nje, uzoba ngezinto aba bantu abaziqhelileyo, uzoba izinto ngaba bantu abaziqhelileyo. Ithi yona loo ndlu ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni, isekelwe elulwalweni. Izindlu zethu namhlanje zimile, kwaye zimile nje azinako ukuwa ngoba zisekelwe kwi-foundation e-right, zisekelwe elityeni. Ithi yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuloo ndlu ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni. Sisekelwe phi namhlanje? Ubomi bakho busekelwe phi namhlanje? Nje silapha nje umamele namhlanje endlini yakho, okanye uqhuba uya emsebenzini, okanye uya evenkileni, ubomi bakho busekelwe phi? Ingaba busekelwe elulwalweni, ulwalwe olo olunguYesu Kristu? Ngoba iBhayibhile yasixelela ukubana ilitye lona elalicekisiwe ngabakhi labuya laba yintloko yembombo. So ubomi bethu sisibakhela phezu koYesu Kristu, apho ubulumko buvela khona kwaye nolwazi oluvela khona, okanye ubomi bethu sibakhela phezu kwesandi, apho kuzothi ngeminye yokugqibela ufike kutshabalale yonke into esithe sayisebenzela. Silakhela phi ubomi bethu namhlanje? Uba unofa namhlanje ungavuka phi? Ungavuka esihogweni okanye ungaphaphama ezulwini? Ungavuka phi namhlanje? Ngaba usho uba wakhe mamamkela uYesu Kristu njengeNkosi noMsindisi wakho? Okwesibini, sibona umntu osisiyatha. Ithi uverse 26, nomntu wonke owevayo la mazwi am angawenzi, wofanekiswa nendoda esisiyatha, yona yakhelayo entlabathini indlu yayo. So umntu othi afike kuloo ndawo njengaseWesley ngoku ke sasifika safika engamahlathi kusakha iLanook iBobosi emveni kuba sikhe iBobosi kwaza iLanook icontract yafika yagumba phambi kweBobosi and then yakha iLanook isakhiwo iSlab foundation emveni kuba befake isfoundation banyusa isdena yaba yindlu sangena endlini. So uba uba icontract ifike phaya fika yafaka isdena emhlabeni yakha ingaba bebeze ziyathe ngoba zonke ezazindlu zaseWesley izophalaka kwaye zidilika nje zikhosta bona imali ngoba kufuneka baphinde bazikhe kwakhona ngokutsha. So okokuqala kufuneka siweve amazwi kaYesu Kristu, siweve siwenze sofanekiswa nendoda eyingqondo. Okwesibini, singabizi ziyatha ngoba umntu osisiyatha uye azisole ekupheleni ngoba uba umamkelanga uYesu Kristu siyayibona ekupheleni kwiRevelation yasixelela ukubana umntu bafunyanwa abancinane nabadala bebhaliwe ezincwadini kwaye bagwetywa ngokwemisebenzi yayo. So siyayazi ukuba akukho mntu ulungileyo phakathi koThixo phambi koThixo, kungekho mntu ulungileyo phambi koThixo nje asinako ukuzisindisa, asinako ukugcina umthetho akasinako umsindisa. Umthetho yinto nje okanye usibonisa nje ukuba singaboni nje asikwazi ukusindisa. So umthetho sischoolmaster yinto nje esisa kuYesu Kristu ukubana nanku ungumoni kwaye ukwazi usindisa kwaye udinga umncedi, udinga ukwakha ubomi bakho ubakhe ubomi bakho phezu kolwalwa elinguYesu Kristu. Ngoba xa ifika imimoya, xa sifika inzingo, xa sifika temptation, xa sifika i-challenges ukwazi ukuma ngoba usekelwe elulwalweni, ungagungqi nogungqa ngoba usekelwe elulwalweni elinguYesu Kristu. Ukubana ubomi bethu sibakhela ezintweni ezibonakalayo namhlanje, sifuna imoto, sifuna noni, obubomi obo abuzolasta. Kodwa ukuba ubomi bethu sibakhele phezu koYesu Kristu, phezu kolwalwa oluqinileyo, phezu kwelitye elacekiswayo ngabakhi kodwa labuya laba yintloko yembombo, thina ubomi bethu sibuinvestele kwaye sibuinvestele kwizinto ezizolasta unaphakathi. Namhlanje ubomi bakho ubakhela phezu kwentoni? Ubakhelwa phezu kwantoni? Ingaba ubakhela phezu kwezinto ezibonakalayo ezithi zibuye zitshabalaliswe ngemini xa ebuya okwesibini uYesu Kristu? Kodwa ukuba zange umamkela uYesu Kristu njengomfeli nomvukeli wakho, namhlanje yimini yosindiso. Sibencela nje sijonge same Lanuka, same challenge kodwa enye ayikhange ikwazi ukuma indlu. Ithi uverse 25, yehla imvula yeza imilambo yavuthuza imimoya yagaleleka kulondlu ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni. Uverse 27, yehla imvula yeza imilambo yavuthuza imimoya yabetha kulondlu yawa. Saba sikhulu ke isiwo sayo. I-temptation izoba khona kodwa sizosishiya sisamile ngoba sisekelwe elulwalweni, solid rock. Ubomi bakho subakhela esonweni, ubomi bakho subakhela esonweni ngoba isono asina umvuzo wesono kukufa. Kwaye nje umvuzo wesono kukufa nje uzotsha esihogweni kunaphakade. Kodwa uYesu Kristu khona, umfundisi uJerem usanda kufunda iLanuka, usanda kushumayela imeseji yethu, uThixo uyakubiza. Yizani nonke nina nisindwayo nibulelekayo nemithwalo, ndonende kuphumla. Oko kuphumla kufumaneka kule foundation enguYesu Kristu. Noba ifoundation yethu siyakhele Sunday school okanye siyakhele ngoku sina 15 okanye uyaqala usindiswa, loo nto ayithi bana hlala kodwa hamba uyoxelela abanye ngoYesu Kristu ngoba uyabuqonda ubungozi abakuyo. Namhlanje silakhele phi ubomi bethu? Sibakhele phi ubomi bethu? Here iva ezi zinto, singabi ignorant, masizive ezi zinto. Okokuqala, siyaweva amazwi kaYesu Kristu siwenze. Okwesibini, asingabi siziyatha, siyakhele sibakhele ubomi bethu phezu kwelitye, phezu kolwalwa elinguYesu Kristu. Okwesithathu, ubana si ubomi bethu sibakhele phezu kweYesu Kristu, elulwalweni elinguYesu Kristu, sizoba nako ukuma xa inzingo zifikile, abantu bakubone wonwabile kodwa unamatyala kodwa wonwabile ngoba wakhelwe phezu kolwalwa elinguYesu Kristu. Ubana ke siphilela unamhlanje, siphelela izinto ezibonwayo, asizokwazi ukufika sonwabile xa sinamatyala okanye sinalo ngxaki kuba asisekelwanga phezu kolwalwa, ubume bethu asibakhelanga phezu kwefoundation. Xa kufika loo nto, xa kufika lo mfundisi yasibetha isikhukhulise, xa kufika ezo style sitsha sempahla yasikhukhulisa sihambe naso, xa kufika loo njalo njalo. Kodwa xa sime kuYesu Kristu siyayazi ukuba sime enyanisweni, sime enyanisweni nje, asinako ukugungqa. Namhlanje ndithi yakha ubomi bakho phezu kolwalwa, yakha ubomi bakho phezu kolwalwa.